Stars Music Entertainment. Deep Check Mafia.
Your moolah.
No need for the intro.
Let's go. Yo. Inena dabwa kaisti kudia kumozi. Nene ni wanga kaisti kudia kumozi. Mama tigawa kaisti kudia kumozi. Si wako weka uyo ha, si kudia kumozi. She told me she was single, my God. She told me she loves me, my God. Kazini wako also me, my God. Kazuma ngele samo also me, my God. Ine na dabwa kansti kutia kumozi. Nene ni wanga kansti kutia kumozi. Amatigawa kansti kutia kumozi. Si wanga neka uyu kansti kutia kumozi. She told me she was single, my guy. She told me she loves me, my guy. Siniko neka also you, my guy. Kazuma ngene samo also you, my guy. Yo, met her panovera moka kudia hungry lion. Kafiki lapo ela like a gelo looking fine. Kapepa digiti no nipasa no na fijiti. Nice to meet you nzambo tuma not forgetting ya titi. Yes, go by na kubondi kambo fika. My sleepover can invest some manoni ngati chika. Kukiche ni konse na kubedi kazi wopika. Kaka kamba I need a favor you have received ya fika. Ine dumwi na kwela mulafu. Apart from my halfu, you my better halfu. Mumutu ni Neymar, ni magula Brazilian. Wanilangiza your true colors, chameleon. Aniuza if you sleep ile kanigone. Ngena dekapo ba matha wole kanibaone. Alinai we saziba titiziba na nane niziba tsuziba tsaziba titiziba na pati. Ine na dabwa kasti kutia kumozi. Nene ni wanga kasti kutia kumozi. Mama tigawa kasti kutia kumozi. Si wako weka uyo ha, si kutia kumozi. She told me she was single, my God. She told me she loves me, my God. Kazini wako also me, my God. Kazuma ngele samo also me, my God.
She told me she was single, my guy.
She told me she loves me, my guy. Kazini wako also me, my guy.
Kazuma ngene samo also you.
Aiwe mambala, what you tryna say? Why do I get the feeling ati wanakukana che? Ufuna ni boile, ni mubanda mule, ubwele unyunye, mubukinge na kaloji uko uyende u... Matha nwakaele osani tiapamu kamwa na muzi wakali mwache elo ndine nina puanyi. Mwa unachema follow watch tika pa TikTok. Wanikomke lapo na kujensa ati let's talk. Okay, tishite so this between you and I. Stinga zishusha na pali gelo nae wensewa guy. After all nine any side piece but if you insist. Tinga muchae kaseti apu but should be pissed. Matha akonda vintu mile on Sunday panga GP. 2 PM upa GD pakari kozizi. Zaduri kila elo tikaone reaction. Iza kankala ora movie stroke action.
Inena dabwa kaisti kutia kumozi. Nene ni wanga kaisti kutia kumozi. Mama tigawa kaisti kutia kumozi. Si wako weka uyo ha, si kutia kumozi. She told me she was single, my God. She told me she loves me, my God. Kazini wako also me, my God. Kazuma ngele samo also me, my God.
Ine na dabwa kansti kutia kumozi. Nene ni wanga kansti kutia kumozi. Amatigawa kansti kutia kumozi. Si wanga neka uyu kansti kutia kumozi.
Mula Louis Daka All Stars YP Young Zero Peter Petros. What's good? Slim Boss. You smash. Kaniamuru Saka is on touch. What's good? Good for hip hop.
On the track.
Yeah. Vibe.
No need for the intro.
Exclusive from ZTongaMusic.com.
It's a smash beat.